baby.
Yes,
Stars Avenue, Uganda. Hey, you girl, I'm on a marash. I don't know if you pay the comedo kumash. I made to go be maremu mahat. Lembe nemo kumaremu wea. Sitaki kizungu zungu ya pishwa. Kwani niko nae kwa pisha. Uyo na mpendwa kabisa baba. Sitaki kizungu zungu ya kishwa. Baru propate. Jala wapi mi wajukudu na para kenda ya. Para kenda. Kari nangu ya ewe chipengi ngeini ya para ya. Bino biansikale, I want you practically. I wanna be your queen na mino,
queen na mino.
Kani amu tek malayo tona, malayo tona denge weki. I'll be your hero. But you give me a tatak. You turn me upside down. You give me a tatak. A tatak, a tatak. Jala wapi mi weju kudu na para kenda ya. Para kenda. Kani nangu ya ewe chipengi ngeini ya para ya. Yeah.